ಜ್ಯೋತಮಣಿ ಹಲ್ಲಾಜಿ ಮಲಿಪು
ತೋಯಸ್ತಿ ಜ್ಯೋತಮಣಿ ಕೆಡೆ ಕಬಾರುಜಿ ಅಮೆನ್ ಎ ಫುಲ್ಫುಲ್ದೆ
nuhun jiratu ɓoggi jannga fandu haala Mamadou Sama Sekou Diom Wali Sakraɓe heeɗiɓe aljumare hannde yambinta ñalloma hertanago rewɓe mawroɓe worɓe mum en le Mali wattumo yogoɓe en jetta sanne ben huncagol hoore gurdam mabɓe woɓɓe kayi gotigue lamkoɓe kawrtal dow awduji mbiyen ñamiraɗi lollirgal Fouseb fuɗɗi alkamsare keñen dow sisli huncagol hoore ɗiɗo awdiji mbiyen kawrtal ngal lato sababu fabade ndemoɓe le nawtorgol awdi gallina famɗiɗo nayejo walla e le muɗum darande mabɓe na mawni sanne le gondal yimɓe meman haala muɗum le yewtere dossier semaine ɗigon sembe kabaruji amen hande beete aljumari 9/3/2023 bisimilla sakiraɓe wakkati joni o nagodi le Mali ben ko ɓuuri uñero rewɓe mayroɓe worɓe mum ben worɓe camɓe ley ben ɗo wolde ana e mabɓe ko ɓadi temeɗe jeɗɗon to kati to no fedde mabɓe ɓeɗo rewɓe Mali totti ɗiɗo jateji ɗi yo banggal ñalowma hertanago rewɓe mayroɓe worɓe yambintego aljumari hannde 9/3/2023 jogaɓe ɓeɗo rewɓe belten kisanne gurdam mabɓe hannde tawene woɓɓe kay na metta fa ben haadi walla kanko Imran Akilu Maiga wonko heɓane keɗɗa fastango Oumar Wagalo e Blandine Kassougui
leydi Mali ndi kamɓe rewɓele ministére en ɗum woni maggal paɗen wonɓe to kuccala to ɓe mbi wala fof ko wayliti e gurda mabɓe ɗan eɓe darda laamu o tinno daña ko faabiɓe Mariam Diabaté kanko laami ndeɗo fedde
min jetta kanno herewɓe ɓe warɓe mum en maayi ana donke minen wala fuu komin keewi miɗen jokki kaaki komin moƴƴirina saabunde komin ngala bawɗe
so ɓe kuccala ɓen noon mbiri woɓɓe gomɓe le leydi meɗen ndi wona ɗo hakkille muɗen nayiri ɓe mbi ila laamu hakkunde jowari gurda mabɓe wayliti madame Keita Dieneba Keita kañum laami fedde nde ɓenoddirta fédération d' association des veuves des militaires et paramilitaires du Mali
wakkati joni o herewɓe militaire en ana dokke fuu galleji ñamiriji jawdi ɗum beydama hen président transition waɗi ɗum fey keeña atima en temedere okkam base ngajiri e tuusi meɗen jokki faabotoɓe wakkati fuu meɗen jattaɓe miɗen mbiya alhamdulillah
ndeɗo fedde holli tiwiɗe oɗo ñalowma eɓe jeeli ɗum watte e nuygal saria kesal ngal
sacrabe tude hakkillaji ma dukkabaraño bangga bem ama facebook ado twitter huncagol hoore awdi ñamiraɗi woni sisli kawrutal dow ɗiɗo awdiji jamiraɗi lollirgal ben Fouseb urtigal keñen alkamsar keñen nden kawrutal ngal yo ben ndemoɓe landinigal woni kabaru ben fedde kabaru awdi Mali sasima nden fana mum yo humpitinde kamɓe ndemoɓeɓe e dow nafaka ɗiɗo awdiji nde le golle mabɓe aissa jaratama tun wonko heɓane keɗɗa fostango Ousmane Nialboul e sitasiɗiɓe
ley nde jonde kande wadde balɗe tati dunke ande kolli tan remoɓe ande muɓen no nawtorto awdiji cuɓaɗi Drissa Koulibaly woni hooreje association semencière du Mali ACMA
jamar ana haala huncingol ndemal yarda yeeso gaɗa ɗum wawi heɓde laawol sorani awdi lobbiri heɓede hono ɗi batuji awdiji ana wawi waddede yimɓe du jangguine hen honno awdi lobbiri entirte so ɗum waɗama jamara antan nafa awdi lobbiri
ley uditingol o batu hoorejo ministre Choguel Kokkala Maiga hollitiwide nawtoragol ɗi awdiji cuɓaɗi waɗan fandu ngu o gasa nguure ko yaƴata himɓe heɓe
awdi lobbi ana naato saabe huncunde keɓal ndeman yarda yeeso ceggal muɗum ɗum hokkan nokkuje remeteɗum nafa gouvernement leydi Mali waran faabo hooreɓe ɗi golleji yalla ndeman ana huncina hoore le leydi ndi saabu so ñamiri heɓama ana naato saabe faddo yoleɓere bonne e nandan muɗum
ley o batu awdiji cottirta himɓe ley danɗe darnaɗe ley o nokku remoɓe humaniɓe golle ndemal ɓe Mali e leyɗe goɗɗe dokkidiran hakkillaji
min imu bak timmi mbiyen alkamsari keñen ka noon goto e ɓeɗo immotoɓe heɓayi hinnade ɗum o waɗi imadaji kewɗi kabar muɗum heɓa e lawol noon ardiɓe jangdir nde woni muɗum holti wiide ɗum ɗo yo tiellaji tawikaɗi le nokku académi o dramal maga wonko heɓani keɗɗa fastan Ousmane Nialboul e sita siɗiɓe
talatar ƴaɓɓine nde yuɓɓo inɗe takka indan walano hen on wattu fuu min jeeyi suude l'école amen aljumar ƴaɓɓine nde min jeeyi académi debbo goto woni momin tawno ton min cifanima kabaru an on dari ana dugaldo hore an needi fuu o waɗanay kam
ɗuwe seedeji hollitaɗi ndu kabaruji o ɓiddebbo tawaɗo ana woya Mariame Traoré kañum ardino classe muɗum fuu e moniŋaji sappo tati kañ sappo nayyi nde imagol trimestre ɗiɗi waɗaɗi gaɗɗo e tawede fuu horeɓe su lekkol makko holliti kañ fiddabiri fuu yalla pati inde makko ana yeggite ndegol imagol bak Mohamed Sankari kañum sincere sur l'école nuditen centre Galsine Mama Torokoro Bougou
son nom figure
inde makko ana wonno e yuɓɓo inde arandeji o balɗe seeɗa farde imongoji ɗi fuɗɗude gaddi yuɓɓo inde cektotoɗo nden tawa inde makko wala hen jeymi académie talatar ƴaɓɓine nde ɓe koltikam wiide mi rufitomi warta janggo muɗum woni alkamisare min gadda ɗereji ɗi inde gala hen gadde mi hokkiɓe italki caggal muɗum ñande allan mi rufiteke yaade toon kasen du kabaru mum 11h jemma toon tawi kam wala fuu ko laati
horeɓe kabaru jande l'école hollitiwi kañ en bakam en fof goto wala e o torda le wi meɓɓe le nu sur l'école Mariame Traoré en tatton won toon ɗiɗon an le ternal ll gaɗɗo e tawede fuu kanko Mariame Traoré o lonku jiɓide kabaru makko le wattu miilaɗo ɓe holliti fa hannden widdabiri fuu goto wonɗo jungo meɓɓe hannden yo ɓi debbo wirifito imagol bak ma wuuri
nayoɓe le galle ne jogui nafa sanne ka noon hojotoɓe jogoɓe holti wiide wakkati juno iɗi e ɓeɗo nayoɓe na jeewa sanne saabi wiɓe ɓe mbi ɓe tawane ɓeɗo ben moɓeɓe ne wawa jaadi laade sababu gondal hakkude yimɓe hakkude galleji ndenno yalen ɓeɗoro famdu kawar muɗum kanko blandin tasugu wonkoɓe enen keeɗe fostango alsisé
nayaɓe darde muɗum ana momni sanne le galle kamɓe woni janguinoɓe ko hani na du ko hana ele nusuji amen sukaɓe pinoɓe tumɓe hono teddinde kanankoɓe ga gondal hakkunde ɓeɗon nayaɓe kañe sukaɓeɓe le ñalawma hande o wona hunde ni winde wakkati hono no holitiri wiide gafune fani mammiraɗo
nayaɓe ka haali gaɗi ko mbawi jonno sukaɓe hettini min seeɗa ɓe holti min minen kay min ñama tan min ɗano min deƴƴa ɓe anda wiide mine darde amen e holtinde kamɓe jokkoloɓeɓe ko wawi haalede e ko hani golleɗe e bonakore ko wowi yede yo haala moɓe hana feyyeɓede moɓe holto on ko andi yalloɗo mbawa hinade golle o no fewiri
tawede yoga e sukaɓeɓe ka fuu ana jaɓani wiide ɓeɗo nayeɓe darde muɗum ana momni sanne le galleji ɗi fuu yoga e mabɓe ka holiti wiide nayeɓe ñalawma hande o ana serti e nayeɓe arande ɓe
min ke hakkilo an nafaka nayeɓe wona tan waɗaɗo min duwawuji eɓe jiiɗi landindide min yalaɓe mbawa hinade ko warata ko haalaji mabɓe na tekki nayeɓe nden eɓe joniɓe na certi no kani min tinno wattanɗeɓe hakkillo ɗum nafatan ɓe mbawinotoraɓe sanne le ima daraja amen janggoɗi
andanɗo neɗɗaku ɗoni sociologue yiɗi Seydou Dial ka holiti wiide sukaɓe jokolɓe hande ɓe ana tiiɗe juuɗe mumen sanne famude nayeɓɓe
ele alhaali mo gon joni o jokolɓe gattanta hakkillo sanne nayeɓe ko ɓuuri hewde jaati eɓe keppi ɓeɗo goɗɗaki ɓe tawine nafa nayeɓeɓe walla ɗo haaɗi honi ɓe nuule ɓe adama nden jokolɓe goni ɓe mumenta nayeɓeɓe
andanɓe kabaruji ɓiliɗe finatawaji ɗu holiti wiide nayeɓɓe le leydi amen ndi ana jogui ande sanne eɓe mbawi jangguinde sukaɓe pinoɓeɓe kulleji kewɗi hononi darde teddago le galle latare neɗɗo dartiɗo fayetto andal ya Moussa Koulibaly andanɗo tarikiji
nayeɓe gamen ga yo joguiɓe andal kamɓe ɗum tottude ɗum ɓiɓɓe mum en kamɓe ɗum jaati ɓe ley nokku amen kore ɗo kala joguiɗo andal ana darda jomum totta sakiraɓe mum soni neɗɗo ana jogui nayejo galle maɗa tinnoɗa gattanama hakkillo nuygal andal woni ɗo yo honni lekki mukki e ley meɗe
oɗo dunki kabaruji ɓiliɗe finatawaji ka ana narda sukaɓe jokolɓe wattan hakkille nayeɓɓe kañe kulle ɗeɓe kaltantaɓe saabi iɗum wawi nafudaɓe sanne le gurdan mabɓe wondugol mabɓe nafamuɗum ɓe ɗiɗonɓe fuu yettoto ɗum woni ko jokkintini e haala
sakiraɓe pami wiyato katten e kabaruji amen hannde micciton tan no mbawi sata foof men hettinade yewtereji amen ɗi e dow men inde munni application cuutamaniana heeɓe dow play store ɗo seeɗen yewtere meɗen magasin yewtere meɗen magasine sukaɓe hannde ana yowi dow kabaru ɓen yiiti ma wuuri ɗum woni ñande sappo e jeegom juin ƴaɓɓiɗum ndu ndenno yo kaw kabaru yambere sukaɓe ndu runde afrique ndenno sisle o woni hakke sukaɓe ele nokku ande kese ndenno le mali holtan wiide ɗum ɗo waɗi le alhaali mo hakkeji sukaɓe yo laatiki tiallaji telo tiɗalla moka e bonande kamɓe no holtiri kamɓe pelle darniɓe hakkeji sukaɓe en tawane gollirde leydi ni humanide kabaru muɗum ɗum holti wiide min ko heewi humcanama hoore yalla fabari ɓeɗo sukaɓe kanko Kalifa Goyta wonko heɓene keɗɗa fostango Oumar Wagolo e sitasidiɓe yo en ñalle jom
oɗo ñalawma yo ƴewtade yello hono faabotoɓɓe kañum ɓamam anniyaji le nokkule ɗe kani huncande hoore ko nayri banggal haqqeji sukaɓe fedde neɗɗo noddirta parlement des enfants le leydi malindi wino kabaru haqqeji sukaɓe wori le leydi malindi ene han ƴewtede ñalawma hannden o Yusuf Kone goto gonɗole ɓeɗo sukaɓe
haqqeji sukaɓe en batakalli gelle yogaje le leydi nin saabi ko he e cukalel ko yaata l'école janggiya ko ɓuuri hewde fou golleji guese tan e watta ma hono dirgon dabaji e nannal muɗum gasa ƴewle genni bamu ko sukaɓe ana watte école toon fandene sukaɓe foof fotinede gouvernement kay e pelle sabintoɓe sukaɓen ana hanna fiide dabiriji dokkodira juuɗe yalla ana hunca o torra
kono ayiri banggal ndenago ɗum waɗi sababu to haqqe sukaɓe hewɓe yaɓɓa les région Tombouctou fedde nde ɗoddere plan international nde ana wondi e wadde immadraji muɗum le oɗo région eɓe jaaha ko yaata le gelle temed ɗiɗi e sappo e joyyi Yusuf Fomba kanko laami oɗo bureau nokku noddirte Tombouctou
laafi deƴƴerne wonko natto saabe wadde hewtinde torraji yogaji nde sukaɓen kan e rewɓe ɓen sa ƴeewi hannden haqqe sukaɓen haala muɗum wala hunde kesere kasine ko heewi e meɓɓe hannden heɓata janggude caggal muɗum laafi bowɗe saaraɓe ko heewi ana watta sukaɓe muɗum e golle yogaji jaɓa joɓɗi muɗum ñaama jogaɓe ɗum ana hokka surbaɓe e dewle feɓe duɓumen yonen saabe jawdini ɗi e nannan muɗum le laamorɗe ɗe
Fomba hollitiwide immadraji kewɗi wondi e waɗede e paabo du amiri en gomɓe leyi kereduji ɗi yalla sukaɓe an totte haqqeji muɗum en
mais wonɗo pelle yogaji ko saminto sukaɓen le gelle amen ɗe le ɗe pelle a tawan amiri en gelle ana le ne fedde ne meɗen jangguinaɓe do haqqeji sukaɓen fe watti soni sukaɓe toñama ma hippama to yimɓe yogaɓe le laamorɗe ɓeɗa waɗa hen immadraji sa ƴeewi hanne le laamu amen ɗo sukaɓe ujunaji capanɗe jeɗɗon wonko wala wole seeɓe ga caggan immadraji tribunal ka e mairie on sukaɓe ko heewi hannen mi heɓindu en talhude jippinirol ɗum won wole seeɓe ko ɓuuri hewde e muɗum fu yo sukaɓe rewɓe
fedde wonde kase nde ɓnoddita coalition malien des droits de l'enfant ndedon wonde wadde immadraji muɗum kanko laamiɗo ndeɗo fedde muɗum noddirta Antoine Akplogan wollitiɗo ko nayri banggal tabede sariyaji haqqeji sukaɓe ɗum wonde tannude koyɗe sanne le nokku o waɗi noddago fewde e faabotoɓɓe kañum ɓamuɓe anniyaji ɗi
o torra ana han hunceede saabi sukaɓeɓen wongo natto hoore en leydi janggon arandere muɗum fou sariyaji hani ɓameede ɗi baate ko nayri banggal batgon haqqeji sukaɓeɓen ɗumana faabo tawaɓe kiiteɓen heɓa tonga neɗɗo fou ɓamo torra hewtina sukaɓeɓen caggal muɗum saaraɓe du fiya dabiriji honene faminirta jamaren do ɗi torraji wattede sukaɓeɓen
fedde humnini kabaru haqqeji sukaɓe rewɓe kañe galleji le nokko wiyan andin ɗiɗo tiɗallaji hunde ka laamu ara wonde waddoni immadraji yalla sariyaji ko nayri banggal haqqeji sukaɓe ana huncene hoore rene sanogo goto gonɗe nduɗo suudu service
immadraji kesi ana wonde waɗede fa hannden banggal laamunkoɓe taƴoɓe kiiteɓen yalla sariyaji ana ɓame ko naari banggal badde haqqeji sukaɓen feso ɗi golleji wi wattenne o watti ɗum foti wawi heɓude laawol no yawiri saabi fa hannden nokku jogaji ana leydini yettakon toon famitina jamaren nde ɗi golleji ana tiiɗi fa wala seeɗan
micciteɗen wiide sukaɓe hewɓe goni ko keɓata haqqeji muɗum en ɗum won ɓiɓɓe ñongitiɓɓe kañum sukaɓe wonɓe ley nokkule ɗo baasiji ɗin goni